Look at exercise 3 in your book. Fill in Joshua's part of the conversation at the police station.
Jina lako nani?
Say, your name is Joshua Kisinda.
Jina langu Joshua Kisinda.
Anwani yako?
Say, your post office box number is 26790.
Anwani yangu ni sanduku la posta 26790 Dar es Salaam.
Namba ya simu?
Say your phone number is 35602.
Namba ya simu ni 35602.
Unafanya kazi gani?
Say you are a journalist.
Mimi ni mwandishi habari.
Uliibiwa lini?
Say you were robbed that morning.
Niliibiwa asubuhi.
Saa ngapi?
Say 11:20.
Saa 5:20.
Ulikuwa wapi?
Say you were at Kariakoo.
Nilikuwepo Kariakoo.
Uliibiwa kitu gani?
Say you had a camera stolen from you.
Niliibiwa kamera.